benefits that God has brought to us through your ministry. Amen. We at this time would like to show it in a small way by presenting to you a little gift.
Yabonga futhi Neville.
God's blessings rest upon you.
Ngiyabonga kakhulu mfowethu Neville. Futhi ngiyabonga abandla angazi nje ukuthi yini ngaphakathi kuso. Kodwa ngiyakuthakasela ngayo yonke inhliziyo yami konke ebeniyikho kimi nezinto eningenzele zona futhi ukuba bekungenganxa yenu bengingeke ngibe bikho. Ukuba bekungekho muntu ukukholwa umlayezo lo uNkulunkulu anginikeza wona ukuba ngiwushumayele bekungeke kube nasidingo sokuwushumayela kumele kube yithina sobabili sisebenzisana ngakho ke ngiyakuthakasela lokhu kakhulu ibandla lethu lihlala njalo linakho ngokufana phakathi kwethu lapha amancoko manje ngenkathi ngingena emizuzwini embala edlule nje ekumbini elingemuva uthile unginikeze iphasela futhi wathi ngingaphumela emsamo futhi ngethule lokhu kumfuthi Neville ekuthakaseleni kwemizwa yami kuye nenhlanganyelo yaleli bandla nalokho abe yikho kithina kulunyaka njengomelusi eminyakeni edlule futhi abathemba nemikhuleko ukuthi uzoqhubeka abe ngumelusi wethu eminyakeni eminingi ezayo uPaul uvela ebandleni nami mfowethu Neville. Ngiyabonga kakhulu kini nonke uNkulunkulu anibusise ngiyazithakasela ngempela izinto zomusa nokuba nosizo obekubheke kimi kuvela kubo bonke ebandleni futhi ngokweqiniso kulokhu kusa ngiyezwa phansi kujuleni komphefumulo wami ukuthi wonke umuntu nowokugcina wethu sinokubonga kujulile komfoti Branham ngalokho abe yikho kithi nenkonzo yakhe futhi kwangathi uNkulunkulu angamphumelelisa futhi ambusise lapho eqhubeka enkosini kulonyaka ngumkhuleko wami oshisekele. Ngiyabonga kakhulu impela ngiyakuthakasela kulungile. Abantu abancane kulungile ngicabanga ukuthi abafo abancane manje sebeya emagumbini abo abo futhi manje khumbulani yibani amantombazane amancane amahle ngempela labafana phandle lapho igumbini kulukhu kusa ngokuba emva kwenkonzo ngicabanga ukuthi kubukeka sengathi bekukhona ukuthile okushiyelwe nina lapha edilini. Manje kubantu abadala njengoba nibona inani labafo abasebasha bethu bayisibalo impela silindile ngokulangazelela kuze kufike isikhathi lapho esingaba nesonto elisha khona lapho esingahlukanisa khona lawo maklasi. Udadewethu Arnold ngokuqinisekile unokungagcwala ingalo hayo kungagcwala isandla kepha kungagcwala ingalo. Futhi intombazanyana yami ibingitshela ithe babaye kunzima kakhulu kudadewethu Arnold ithe ngoba uzobe ekhuluma nathi ngolwimi esizoluqonda bese kuthi umntwananyana omncanyana uzokwenza okuthize futhi uzodingeka ame bese ebaqondisa uyabo ngakho ke kwenza kube nzima kulona wesifazane oyedwa ukuba nalo lonke leli class ngakho siyamthakasela nobambiswano lakhe lwakhe oluhle ukwenza lokho angakwenza ngalezi sikhathi sokudinga inkosi imbusise. Manje siyethemba ngolunye usuku masinyane inkosi Thanda ukuba nethabanakele elikhulu elihle lapho sonke sizobana zonke izinhlobo zamagumbi kasonto sikolo wamaklasi ezinganyana nemidwebo flying graph futhi sibe nayo phezulu epulpiti phezulu lokhu inkolisa enkulu enobuso obuyingi lazi lapho umhlengikazi oqeqeshiwe uzoba lapho ukunakekela bonke abancane ngeke kube khona ukuqhambukela ezinkonzweni ntobo ukuhamba noma ukudishazela ngxa zonke laba bafa abancane abaphumule futhi abaqondi badingeka babaqonde abasiqondi futhi ngakho khona ke indawo lapho yonke into izoba ngendlela nje engikholwa ukuthi inkosi ibingathanda sikwenze ngayo ngeke sibe nelihlotshiswe lahlotshiswa kodwa isonto elihle sibheke phambili kulokho manje kumfowethu Neville nami ngisanda kudweba umbono lawa bekungamasudi ezimpahla angazi mfowethu Neville ngicabanga ukuthi kunjalo nginasiqiniseko isizathu kubukeka njengebhokisi lesudi kimi awuzwa ngendlela efanayo ngakho na futhi kungaba amasudi noma amajazi futhi ngingikubili kubukeka kufana ngakho ke kukhombisa ukuthi akukho kubheka ubuso bomuntu lapha futhi ngakho ke nginejazi futhi ngiyazi ukuthi baba akusile jazi ngakho ke ku unalo elilodwa futhi ngakho kufanele ukuthi yisuti futhi nje siyakuthakasela nje lokhu kakhulu futhi ngineqiniso ukuthi njengabelusi abelusi bezimvu igama elithi melusi lichaza umelusi wezimvu lowo owelusa izimvu ngineqiniso ukuthi sinokubonga kukhulu kini nakini nonke ngoba bekungumusa wenu nemicabango nemali okwenze lesi sipho senzeke ngithi kulokhu kusa futhi ngomusa kaNkulunkulu siyathembisa qobo lwethu ukuba ngumelusi wenu ukwenza konke singakwenza ukuniholela endleleni elungile mhlawumbe ngezinye izikhathi indlela esikhuluma ngayo nezinto kungahle kube nzima ukuqonda kodwa sikwenza kuphela njengabaholi sizama ukuniholela kuleyo ndawo ukuthi ovukwenu niyosithakasela kakhulu ngaleyo nkathi ukuba asize nake thina uqobo ekwenzeni lapho sikhuluma nani hayi ngemicabango yethu kodwa sizama ukwenza nje njengoba umoya ongcwele ubungasiholela ukuba sikwenze futhi lokho kwethu kube ngumzamo wethu futhi namanje sisazama ukwenza into efanayo lokho okulungile kumelusi nami ngilokubonga ukubona ukukhanya kwelanga uDoc mfowethu ubesho nje uthumele izwi kumfowethu Frankie Weber eFlorida wathi akusuye lowo kuphela ukaphuma ngokwesimuzi futhi agenze ifastela langaphambili lemoto yakhe emikhonweni yehembe lakhe wayenze into efanayo efudumele kakhulu awu niyazi iFlorida iyakhathala ukukhanya kwelanga ubuka eFlorida ngaso sonke isikhathi ngakho kuzofanele ikhuphukele Indiana futhi ibone ukuthi konke kuhamba kanjani iphezulu lapha anicabanga kanjalo na ngakho siyajabula ukuthi iyasivakashela okungenani imizuzwana embalwa kulokho kusa kodwa ngaphezulu kwakho konke siyabonga ngokukhanya kwendodana kaNkulunkulu okusinikeza ukukhanya kwentokozo yaphakade ngazi noma umfanyana osanda kungena nje ubengathanda ukuhlala nomzali wakhe noma kuneclass likasonto sikole ngemuva mfomncane uma ungathanda kuye emuva lapho futhi Taylor ungamkhombisa umnumzane omncane ohloniphekile eclass kulungile ngezinye izikhathi bayathanda ukuba nababo niyazi bona banezinto abahlanganyela kuzo ukuthi bayathanda ukukhuluma ngazo futhi kunjalo nje intombazanyane neminyaka eyishumi nambili ubudala njengoba ngivame ukusho uma ubona intombazane incane enesishiya kalombili isishiya kalolunye iminyaka eyishumi ubudala ilandelana nokoko zonke isikhathi kukhona kungalungile yabo kukhona kungalungile ngoba kunomehluko omningi kakhulu eminyakeni yabo ungacabanga ugogo unesaka likaswidi ndawo nathize engabeka isandla sayo kulo futhi usise omncane lawo mehlo amakhulu abanyazelela isaka likaswidi ngoba ngokuhlanganyela ayikho into abangakhuluma ngayo akukho lutho ngaphandle kokuthi angamtotosa futhi amtotose kodwa kungaleyo ndlela futhi siyajabula ukuthi nje kungaleyo ndlela futhi khona ke ngenza leso sitatimende ngake ngasenza kanye ekushumayeleni ngewundlu nejuba niyabo zinezinto ezifanayo zingakhuluma ngezinto imasonic imasonic lodge banezinto abangekhuluma ngazo abafowethu base masons lodge abafowethu base old fellows lodge amajalimane linezinto akhuluma ngazo ngejalimane ngendawo yasekhaya lapho amajalimane Mane ehlangana ngapha elilodwa nje liyafika livele endaweni yasekhaya amantaliyane anezinto angakhuluma ngazo
and Christians has things to talk
futhi amaKristu anezinto angakhuluma ngazo ingakho sihlangana ezindaweni ezinjengalezi ezindaweni zasezulwini kuKristu Jesu ngoba siyiza kamuyizi zeze elifanayo Siyizihambi nabafokazi lapha kulelizwe ngakho ke siyathanda ukuhlangana ndawonye ngalokhu ukusa kwesabatha nezikhathi zemihlangano yomkhuleko ukubuthana ndawonye ngoba sinezinto esihlanganyela kuzo Sithanda ukukhuluma ngokujwayelekile izinto esihlanganyela kuzo esizithandayo inkosi ukwenza kwayo Uthile enhliziyweni yabo ivutha ngokuthile inkosi ibaphulukisile futhi bafuna ukuzethula phezulu lapho niyabona ukuthi inkosi yenzeni uthile wemukele isibusiso esikhulu futhi nje ufuna kuyesotweni ukuhlanganyela lezi zibusiso nomunye umuntu niyabo ingakho sinezinto ngokuhlanganyela Kubonakala sengathi kimi imisindo ingcono esontweni kulokhu kusa kubonakala sengathi kimi anginaqiniso ukhona ukuwawaza okuningi phakathi lapha
I'm so glad for the
Kodwa ngijabule kakhulu ngemiphumela yemvuselelo yangevikele dlule niyabo ayinikezanga kuphela ukushukuma kwalendawo kodwa nca zonke amazwe ahlukene sizwile ngayo ukuthi inkosi ibe yinhle manje uma nje kungukushisa amabhuloho amadala ukwenza izinto zilungele nokungena enkosini ukulungiselela ukwemukela izibu siso uma leso sikhathi esincane sikwenzile lokho bekungaba njani uma siqhubekele phambili na niyabo ngakho ke masingayiyeki ife asiqhubeke nje sithele kokuningi okuphathekayo ngaso sonke isikhathi kuze kuthi iziboniso zentuthu zizobonakala ezweni jikelele ukuthi uJesu Kristu uyaphila futhi kukhona umlilo ovuthayo ezinhliziyweni zethu Ngemuva kokuba ngenze ukuzinikela kusha mina uqobo nomngami nokunye nokunye siqaphele izinto ngokwehlukile kakhulu ngasekhaya futhi kungezikho kuba novalo njengoba besinjalo siqhaqhazela futhi sigxuma angeke sikuthole lokhu futhi angeke sikuthole lokho sivele sihambe nje kukho ngokuthula nje futhi sithole ukwenza okuningi Ngoba ke manje kukhona unyaka omusha uzayo futhi asikholelwe ekuphenyeni amakhasi amasha siyakholelwa nje ekushiseni amadala Ngakho vele uzigcine uzehlukanisele uNkulunkulu kulonyaka ozayo asazi ukuthi inkosi izosenzelani
But we are grateful for every one of you
Kodwa sinokuthokoza ngani nonke ngibonga kakhulu kuNkulunkulu ngale lonke ilungu lomzimba kaKristu yonke indawo futhi kuzo zonke izigaba ezahlukahlukene zokukholwa kungakhathaleki ukuthi bangahle baphikisane nami kaningi kangakanani ngisalokhu nginokubonga ukuthi umuntu othile ngisho uma bengingacabanga ukuthi bekungaba nephutha elincane embhalweni kepha nokho ukuzama ukuma ngobuqotho kulokho abakukholwayo Ngizimisele impela ukubekezela nalabo bazalwane nabo bangibekezelele emaphutheni ami nezinto ngoba akekho kithophelele Kodwa emlezweni ngokunye okuhle ngekathi ngikhulume ngoNkulunkulu ezahlukanisa yena ePentecost emgamanqweni wesikhathi noma enkomfeni lapho kwakudingeka kwenziwe izinqumo loboluni lwebandla lelibandla elisha lamaKristu elizoba yiyo na ibanjelwa lokho ke inkomfa
And we find that in that book of Acts the second chapter
Sizithola ukuthi encwadini yezenzo isahluko sesibili sithola uhlobo lwebandla okwanqunywa ngalo hlobo luni lwebandla beliyoba yini ibandla bekuyoba yini ukuziphatha kwebandla lapho selamukele uKristu
I love that And I'm earnestly
ngiyakuthanda lokho futhi ngishisekele ukulwela lelo bandla elasungulwe ngosuku lwePentecost manje lalinqaba ngale yonkathi lingaba manje futhi liyoba njalo enqobo nje uma kusenesono emhlabeni nempi ukuba ilwiwe kuzoba yinqaba ezitheni zethu kepha nokho kuyizinto eziyigugu kaNkulunkulu esishisekele ukuzilwela lezo uNkulunkulu azosenzela zona
now the announcements
manje izimemezelo ngicabanga ukuthi umfowethu Neville usevele uzenzile
and being home for this week to
futhi njengoba ngisekhaya kuleli viki ukukhuleka nokufunisisa ubuso benkosi ngokuba kulonyaka ozayo ngosizo lukaNkulunkulu uma kuphela ezongisiza ngifuna ukucindezela impi kakhudlwana kunoma ngake ngenze empilweni yami yonke futhi mhlawumbe intengo enkulu kulonyaka izosetshenziswa emasimini akwamanye amazwe nawaseHaiti naseziqingini naseNingizimu Melika naseAfrika naseAsia naseNdiya naphezulu eScandinavia futhi konke lokho kuzofanele kunqunywe kuleli viki uma inkosi izokuvumela ngakho-ke lapho ngizizwa ngiholeleka ukwenza noma yini noma ngiye noma yikuphi Inkosi yangithuma ukuba ngenze njalo khona ke lapho ngehla indizeni emhlabathini futhi kubonakala sengathi lapha kufika oyedwa futhi wathi wo leli hlelo elithile liyekile leli lenze lokhu noma leli lihambe kabi noma besingeke sikwenze lokhu noma ophethe amandla uthi angeke sibe nomhlangano khona ke ngithanda ukuma kodwa ngiza ngegama lenkosi futhi ngiyazi ukuthi lo nguDevil ngaleyo nkathi niyabo akusikho ngabe ngenze iphutha na ngiyaholwa khona ke ungama namahlombe akho esondweni futhi ucindezele impi
Now before we
manje ngaphambi kokuba sivule incwadi noma ukucela uNkulunkulu ukuba ayivule njengoba siyifunda ngithanda ukusho isizathu sokuthi ngilethe lo mlayezo ebandleni kulokhu kusa ngumlayezo wami kaKhisimuzi oya ebandleni Uyi uma umoya ongcwele uzongisiza ukwethula lokho engikukholwayo ngakho Manje akulendaba ukuthi kulotshwe kahle kanjani emibhalweni nokuthi umuntu ukuqonda kakhulu kangakanani bazofanele nokho bathembele kumoya ongcwele ukuba ukwethule kubantu futhi ngemuva nje kukaKhisimuzi lapho usuzwe zonke izindaba ezahlukahlukene zikaKhisimuzi nokusakazwa nokunye nokunye kwemilayezo kaKhisimuzi lena kuzoba ngehlukile kancane okwendaba kaKhisimuzi epha lokho uNkulunkulu uyibekile enhliziyweni yami futhi manje asikhothamisa amakhanda ethu umzuzwana nje ebukhoneni bakhe namathunzi obulungiswa bakhe kucela umusa
Oh God our blessed savior and father we are approaching thy throne of mercy In the name of the Lord,
uNkulunkulu umsindisi wethu obusisiwe noBaba, sisondela isihlalweni sakho sobukhosi somusa, egameni leNkosi uJesu indodana yakho, siyazethula ngokuzithoba kulokhu kusa, ukunikela kuwe imikhuleko yethu nokubonga kwethu ngakho konke osenzele khona.
In this last week of
Kuleli viki ledluli kakhulukazi ukuthi izinhliziyo ziyeza lamba kanjani labantu bazile ukudla futhi umoya ongcwele obabusisile wenze izinto ezinkulu phakathi kwethu abagulayo baphilisiwe futhi uNkulunkulu wazisiwe ukuthi uyaphila futhi uyabathanda abantu bakhe futhi ukuthi amazwi asalokhu eyiqiniso impela umprofeti lapho ekhuluma amazwi enkosi uNkulunkulu ngikathi ethi uma abantu ababizwe ngegama lami beyobuthana ndawonye futhi bakhuleke khona ke ngiyokuzwa ngisezulwini Lawo mazwi aqinisile nje njengosuku akhulunywa ngalo okokuqala sikuthole kunjalo lokhu inkosi Manje sithethelele siyakhuleka ngaso sonke isono sethu konke kungakholwa kwethu okuyisono futhi siyokhuleka Nkosi ukuthi uzobuyisele kithi lokho kukholwa kwake kwanyakazisa lelo bandla lokuqala. Asicela yona imibhede nezimbali ethokomele kodwa sicela umusa kuphela kaNkulunkulu nobukhona bakhe nezibusiso zakhe kubazi ihambe nathi noma ngabe kukule nkundla noma inkundla ngaphesheya kolwandle noma ngabe kusekutamaseni noma imibhede ethokomele noma ngabe kukungaphambili lempi kungakhathaleki ukuthi kungahle kube kuphi Nkosi intando yakho encane kunazo zonke iyisifiso sethu esikhulu kakhulu sokukhonza wena. Vele nje ukwenze kucace ngithi oh Nkosi ukuthi angeke siyigeje indlela ngokuba sihamba ezweni elimnyama neliphuphuthekile phakathi kwabantu abanesona abaphuphuthekile. Ngakho ke hlanza indlela yethu Baba futhi sihole njengoba ubungenza izimvu zedlelo lakho ngokuthi umeluso wezimvu womhlambi ngobumnandi nangokuzithoba ahole abantu bakhe njengoba silindele wena kulokhu kusa ngomlayezo wasekuseni kwangathi umoya ongcwele ungakhuluma ngokuzobala enhliziyweni ngayinye futhi kwangathi singathishazi lokho umprofethi ayekhuluma ngakho futhi kulokho khona-ke sibe nezibuziso ezikhazimulayo zobukhona bukaNkulunkulu ukuqinisa lonke izwi sikucele egambeni likaJesu indodana yakho umsindisi wethu amen.
I would ask our audience this morning, those with the Bibles, if they would desire to read these scriptures to follow me as I read, if you would turn to the book of Isaiah, the prophet Isaiah, in Isaiah, the 7th chapter, we will begin with the conversation of
Ahaz.
Moreover, the Lord spake again unto Ahaz, saying,
Ngaphezu kwalokho inkosi yaqhubeka ukukhuluma ku-Ahazi yathi zicelele isibonakaliso enkosini uNkulunkulu wakho ucele ekujuleni noma ekuphakameni phezulu kepha u-Ahazi wathi angiyi kucela futhi angiyi kulinga inkosi.
And he said, Hear ye, O house of David.
Wayesethi ake uze wo wena ndlu kaDavide incane kuwe ukukhathaza abantu ukuze umkhathaze noNkulunkulu wami futhi na.
Therefore the Lord himself shall give you a sign.
Ngalokho inkosi uqobo iyakukunika izibonakaliso. Bheka intombi iyakukhulelwa izale indodana futhi lize igama layo ngokuthi uEmmanuel.
Butter and honey shall he eat.
Uyakudla amangcanga nezinyosi aze azi ukwala bubi nokukhethe akhethe okuhle ngoba umntwana engakazi ukwala bubi noma ukukhetha kuhle izwe okhathazwa ngamakhosi omabili liyakushiywa.
If I should say a subject,
uma bengingasho indaba ephuma kulokhu ukudonsa ingqikithi bengingathanda ukusebenzisa igama isibonakaliso esikhulu.
When we have the darkest night and it seems that in sometimes it's so dark in this night that we cannot
lapho sinobusuku obumnyama kunabo bonke futhi kubonakala sengathi ngezinye izikhathi kumnyama kakhulu kulobu busuku ukuthi asikwazi ngisho ukubona izandla zethu phambi kwethu kungaleso sikhathi lapho umbani oyizimfologo ukhanya kakhulu kunayo yonke uthunyelwe ngithi ukukhombisa ukuthi kungaba khona ukukhanya ebumnyameni.
This was during the time of the reign of Ahaz.
Lokhu kwakungesikhathi sokubusa kuka-Ahazi inkosi embi futhi umani iqaphelile inkosi ayikaze iqondise umlayezo ku-Ahazi kodwa endlini kaDavide izwani o yindlu kaDavide lokhu kuyakuba yisibonakaliso ngoba babesempini abazalwane bemelelene nabazalwane futhi kwakubonakala kuyihora elimnyama kunawo wonke ohambweni luka-Israyeli nohambo oluya endaweni engcwele kodwa uNkulunkulu waqhumisa ngaphambili ngomprofethi isibonakaliso saphakade.
Now signs are many times people.
Manje izibonakaliso kaningi abantu banezibonakaliso futhi siphila ezweni eligcwele izibonakaliso.
Man has tried to achieve certain signs. Man has tried to his scientific research by his own achievement.
Umuntu uzamile ukuzisa ngempumelelo isibonakaliso esithize. Umuntu uzamile ngocwaningo lwakhe lwesayense ngokwakhe uqobo ukuzuza ngempumelelo ukwenza isibonakaliso esizogqama noma isikhumbuzo sokuhlakanipha kwakhe sokuthi mkhulu kangakanani noma ungungqondo kangakanani ukwenzile lokho phansi kwedlule eminyakeni.
For instance, when the marine intelligence solved the world some less than 100 years ago decided that they were so
sibonela nje lapho ubuhlakani obuphathelene nolwandle bezwe cishe ngaphansi kweminyaka ekhulu edlule banquma ukuthi babehlakaniphe kakhulu ukuthi babenganikeza izwe isibonakaliso seqhinga labo elinobuqili ukuthi babengazakhela umkhumbi ukuthi kwakungeke kube khona igagazi elikhulu ngokwanele ukuwucwilisa futhi babize lo mkhumbi othile ngokuthi yi-Titanic.
It was a lasting memorial to the world.
Kwakuyisikhumbuzo esihlale isikhathi eside ezweni ukuthi ubuciko obukhulu bokwakha umkhumbi kwakufike ekupheleleni ukuthi babengakhombisa umhlaba ukuthi lo mkhumbi wawungeke wacwila.
So with all of this safety upon the intelligence of the builders.
Ngakho ke ngakho konke ukuphepha phezu kobuhlakani kwabakhi nezinkulumo zabo nokukhuluma nobufakazi besayensi bokuthi lo mkhumbi ungeke wacwila khona ke lapho izinto zethulwa kubantu kanjalo babonakala sengathi baqinisekile ukuthi yonke into ihamba kahle inqobo nje uma ucwaningo lwesayensi luthi kulungile.
So they was crossing the ocean in this ship on its voyage.
Ngakho ke babewele ulwandlekazi ngalomkhumbi ekuhambeni kwawo emanzini futhi bezizwa bephephe kakhulu ukuthi kwakungekho lutho lwalungabalimaza babenedile elikhulu labadakiwe. Futhi bonke besifazane nabesilisa ababegibele noma mhlawumbe abaningi babo ngingahle ngisho badakwa ngisho bathi ngisho umshayeli omkhumbi nokapteni nabo bonke futhi amabhendi aqala ukukhala kakhulu ngokukhuphula umculo wejazz owawuyigugu elikhulu ngalolo suku njengoba sinomculo wokuzibinya namhlanje.
Because they were safe, they were in a ship.
Ngoba babephephile, babesemkhunjini, lewo amadoda ayenikeza umhlaba isibonakaliso sokuhlakanipha kwawo ukuthi lo mkhumbi ungathatha noma yiliphi kakazi noma yiluphi ulwandle.
while they were in this drunken stew.
Ngikathi bekulesi sitshulu sabadakiwe waqondanga senkungwini futhi omunye wokapteni washo ukuthi sifanele sihlole izinjini kodwa lowo onegunya elikhulu wathi unikeni uqondiseni phambili sifanele sibe sechwebeni ukwenza ukubiza okuthile.
While she was plunging in the fog like it
ngenkathi usahlomeka enkungwini njengokungathi wawungumlawuli wesimo kungazelelwe washaya izihosha zeqhwe futhi wahamba washona ngaphansi kwamanzi.
And we are told by the poet who wrote the song, God with his mighty hand shows this world it cannot stand.
Futhi siyatshela imbongi eyabhala iculo, uNkulunkulu ngesandla sakhe esinamandla ukhombisa ukuthi lelizwe angeke lime ukuzuza ngempumelelo kwabo okukhulu kwashona phansi ezinzulwini zolwandle ngamakhulu aphindwe ngamakhulu abantu abadakiwe abagibele akusoze nje kwasebenza.
It was the late Adolf Hitler who gave to the German people a sign that he was a genius.
Kungu Adolf Hitler ongasekho wanikeza abantu baseGermany izibonakaliso ukuthi waye isihlakaniphi, wayazi konke ngempilo yezempi futhi ngaphandle kokumhlaza wayazi okuningi ngayo. Kodwa waqinisekisa abantu baseGermany ngokwakha lokho esikubiza ngomugqa i-magnoti noma umugqa i-Siegfried ukuthi wathela izigidigidikazi zabajani ngekhonkolo nensimbi ndawonye ekhombisa ukuzethemba kwakhe kukho ukuthi waqhubela phambili komkhulu lakhe emqeni ongaphambili lapho izindlu zokudlela nezindawo zamabhizinisi zazisebenza ngaphansi komhlaba lapho babe nezigidigidigazi zamathani ensimbi nosimende.
No matter how it ever went, Germany was fortified. It was a sign of
kungelendaba ukuthi kuyoke kuhambe iGermany yaqiniswa kwakuyisibonakaliso sokuphepha kodwa iblockbuster yamanje yakuphephetha kwayongene phakateni noHitler kanye nakho kwakunguNimrod ngelingilanga owathi wayeza kwakho umbhoshongo wawuzoletha abantu bakhe wayengakhombisa ukuthi wayengakuzuza ngobuhlakani bakhe futhi wayeza kwakho umbhoshongo owawungedlula ngaleya kwamafu ukuthi uma ulaka lukaNkulunkulu lungahle lufika angamedlula ngokuhlakanipha.
He could place the rocks and the stones in such a way.
Ngocwaningo lakhe lesayensi, wayengabeka amatshwala namatshe ngendlela yokuthi angayisa abantu ekuphepheni ngobuhlakani bakhe, kodwa kwaletshwa ezeni ngokudideka kwezilwimi futhi abakwazanga ngisho ukuqeda umbhoshongo. NebuKhadinesari owakha izindonga zaseBhabhiloni futhi khona-ke waqosha ngazo zizinkulu kakhulu ukuthi amakhanda ayisithupha amahhashi nezinqola ngokungancintisana ngokuzungeza izindonga. Amasango alo emakhulu kakhulu kwaze kwathi amadoda ajuluka waphuma ukuphila kwawo kuwo egxisha ithunzi emasangweni ayesinda amathani angamakhulu emzini omkhulu bathatha isixuku somuntu ukuwashiba avuleke. Akekho owayengathinta uNebukadnezari kodwa ngobunye busuku esitshulwini sabadakiwe becabanga ukuthi babephephile ngemuva kwezindongo zabo zesayensi nezikhali zosuku lwabo nakho kufika isandla esilebotongeni futhi wapheliswa. Uzame kanjani umuntu ukuthwala umuntu amyise endaweni ephephile ukuze ifuqela yena ekuphepheni ngezibonakaliso zakhe zokuzuza ngempumelelo kubukeka sengathi ngoba lowo abantu bafune isibonakaliso kufanele kube nesizathu esithile sazo okuthile ngaphakathi kumuntu okungabiza isizathu noma isibonakaliso sisuka ndawo ukuthi yena angaphepha. Kodwa uNkulunkulu wakhuluma kakhulu wathi ngizobanika isibonakaliso esingune phakade, ngizonikeza ibandla isibonakaliso esingune phakade. Kwakungadingekile ukuba kube udongo olukhulu noma umposhoko. Wathi intombi yokhulelwa futhi izale indodana futhi babize igama layo ngokuthi u-Imanueli. Leso kuzoba isibonakaliso saphakade sikaNkulunkulu. Kusilula kanjani, sincane kanjani, niyaqonda ukuthi yizinto ezincane niziyekayo futhi nizishiye ezisho okukhulu kakhulu kuNkulunkulu na. Ibandla lingakucabanga lokho kulokhu kusa na? Ekuzuzeni ngempumelelo kwethu njengenhlangano nezakhiwo zakhe ezinkulu zobuciko obuphisi, sishiya izinto ezincane ezisho okukhulu kakhulu kuNkulunkulu nokuningi kakhulu kwesiphetho sethu saphakade. Sishiya lezo zinto.
God saying that
uNkulunkulu esho ukuthi ngizoninika isibonakaliso saphakade, intombi yokhulelwa futhi izale ingane. Kungani kube ingane? Kungani kufanele kube yingane na? Umdali uqobo lwakhe kufanele eze futhi aphile kumudali weyo kwakhe ukuba kube yisibonakaliso kumuntu na? Kungani kufanele kube ingane na? Kungani wayengazange athi ngizokwakha ilanti elikhulu futhi nina nonke njengephupho likaJakobe, noma ngizokwehla ngiphuma ezulwini, ngiphuma emihubhweni yasezulwini intambo, futhi nginike amandla ukuthi lapho wena uziwuke wena kuyo ngizokuphakamisa. Kodwa uza kalula kakhulu futhi wathi ingane izozalwa, leso kuzoba isibonakaliso. Ngeke nje kube yisibonakaliso kuphela, kodwa kuzoba isibonakaliso esikhulu, ingane. Ngani ukuhlakanipha kwesayensi kungahleka ebusweni bomcabango njalo? Kodwa kuNkulunkulu kwakuyisibonakaliso esikhulu, intombi iyokhulela futhi le ngane iyakuthiwa ngu-Imanueli, okuyothiwa ngokuhunyushwa uNkulunkulu nathi. Leso yisibonakaliso esikhulu.
Living with people is the super sign.
Kunkulunkulu sezulwini ihlala nabantu isibonakaliso sikhulu. Bekungeke kube isibonakaliso salolu suku kuphela, kodwa nesalolu suku nazo zonke izinsuku ukuthi uNkulunkulu uhlala nabantu bakhe.
Emmanuel, God with us. This is the super sign.
U-Imanueli, uNkulunkulu nathi. Lesi isibonakaliso sikhulu. Lesi isibonakaliso saphakade. Isibonakaliso esingune phakade uNkulunkulu asinikeza.
And what did he become dust?
Futhi kungani waba luthulu, lona kanye uthulu lokudaliweyo kwakhe uqobo na? Umdali waba yilokho uthuli lokudaliweyo kwakhe. Umuntu uzama kwenza into enkulu kakhulu, kodwa ngenkathi uNkulunkulu enikeze isibonakaliso kwakuyinto encane. Umuntu uzama ukusebenzana nezindaba ezinkulu, uNkulunkulu usebenzana nodaba oluncane.
Man tries to say because
umuntu uzama ukuthi ngoba wonke umuntu uhamba ngalendlela asenze njengoba benze Hollywood. Unkulunkulu ufuna abancane ngesibalo, ufuna ukushiya zonke izinto ezinkulu ukuze amukele okuncane.
A baby will be born. Little Emmanuel will be born.
Ingane izozalwa, uEmmanuel omncane uzozalwa. UNkulunkulu wokudaliweyo uba yingxenye yokudaliweyo kwakho uqobo. UNkulunkulu, umdali wamazulu nomhlaba, owenza uthulu nezihlahla nazo zonke izinto okungukuthi uba yingxenye yazo. Lokho kuzoba isibonakaliso, uzofika ngendlela ngomuntu. Manje wayengafika ngenye indlela, wayengafika ngendlela yokunye yezinye izindlela ayenazo zokuza, kodwa wakhetha ukuza ngale ndlela ukunikeza isibonakaliso, isibonakaliso esikhulu. Intombi yokhulelwa izala indodana futhi bayoyibiza ngokuthi uEmmanuel.
Now, what was it for? What reason?
Manje, kwa kungo kwani na? Ngasiphi isizathu na? Kungani engazange akhethe ukuba ingelosi na? Wayengakwenza? Wayengafika eyindoda ekhule yavutha ngokugcwele?
He could have become with a full.
Wayengafika nokubingelela okugcwele kuvela ezulwini. Nezingelosi nazo zonke izidala zasezulwini, alale phansi evele imihubheni yasezulwini, iladi legolide, futhi wayengehlela phansi nebhendi yezingelosi. Wayengakwenza.
But he said, I'll give you a sign, a super sign, an everlasting.
Kodwa wathi ngizoninika isibonakaliso, isibonakaliso esikhulu, isibonakaliso esingunaphakade, intombi yokhulelwa izale umntwana.
And when he had to select a place that.
Futhi lapho kwakufanele akhethe indawo lapho lo mntwana ayezozalela khona, wayengehla ngeladi nakho konke ukubikelela kwasezulwini okugcwele. Wayengehle vele ezulwini njengengelosi, noma ehle njengomuntu osekhule ngokugcwele, kodwa yena futhi wayengafika esigodlweni senkosi.
But he said, I'll give a sign. And the sign was told to the shepherds, you'll find him in the
stable. Wathi ngizonikeza isibonakaliso, futhi isibonakaliso satshelwa belusi bezimvu, nizomthola esitebeleni esongwe ngembeleko. Leso isibonakaliso esikhulu, sizalwa phezu kwenqwaba yomquba, lephunge libile ngqolobane, kungekho ngisho izingubo zokumgqokisa. UEmmanuel.
Devil wants to make things big and bright.
Devil ufuna kwenza izinto zibe zinkulu futhi zikhanye. UNkulunkulu ugcine izinto zithobekile. Isibonakaliso esikhulu, uzothola ingane isongwe ngembeleko ilele emkhombeni. Lokhu kuzoba isibonakaliso, isibonakaliso esikhulu.
When he was on earth, he was so poor.
Ikathi esemhlabeni, wayempofu kakhulu. Sikhuluma kanjani ngesikhathi esinzima na? Ubani lo omncanyana na? NguJehova.
Jehovah God became man, took on our stock, crossed himself.
UJehova uNkulunkulu waba ngumuntu, wathatha ulibo lwethu, waziwelisa iphuma kuNkulunkulu, futhi uba ngumuntu. Naso isibonakaliso.
Become who was God and became man, not rich man, but poor man.
Uba wayengunkulunkulu futhi waba ngumuntu, hayi umuntu ocebile, kepha umuntu empofu. Lesi isibonakaliso esikhulu. Ucele isibonakaliso, kwasho uNkulunkulu, ngizokunika esisodwa isibonakaliso esingunaphakade.
He could have come otherwise, as I've said.
Wayengafika ngenye indlela njengoba ngishilo, kodwa ingane, kungani aba yingane na?
When that first
Ngikathi leyo encane yokuqala umlomo ongena amazinyo uvuleka kulowo mkhombe kuleso sitebele sokuqala ukusa kokuqala kukagizimuzi esitebeleni somkhombe esincane sakhe futhi ukukhala kuncane kokuqala okwakhe kwaphuma ephimbweni lakhe lowo kwakunguNkulunkulu ekhala uJehova ekhala umuntu
come from God and was man, every whit man. Come to the world with
love. Uvela kuNkulunkulu, futhi wengumuntu, konke kuhlakanipha, umuntu, akafiki nalutho ezweni, kepha nokho ungumuntu, yini ayezama kuyenza na, wayehlaseni na.
He cried like a baby in the manger. He played like a boy on the street.
Wakala njengengane emkhombeni wadlala njengomfana emgwaqeni wakhandleka njengomuntu kodwa nokho wayengu Emmanuel lezi zibonakalise sikhulu uNkulunkulu ehlala kokudaliweyo akudalayo isibonakalise sikhulu kuzoba isibonakaliso kini
He was so poor when he came to the earth He
come to a bar food. Wepo wafika ngesibeletho esibolekiwe isibeletho esibolekiwe soyisifazane. Futhi kwadingeka aboleke ithuna ukuze ancwatshe kulo uNkulunkulu.
A virgin shall conceive. Without sexually interception.
Intombi yakhulela ngaphandle kwesisitho socansi uJehova waboleka isibeletho sika Maria owesifazane ukuze yenze umsebenzi wokuthi uzonikeza izibonakalise singuna phakade
I'm so poor on earth after 33 years of half a ministry
futhi wempofu kakhulu emhlabeni emva kweminyaka engamashumi amathathu nantathu nohafu yenkonzo wadingeka aboleke ithuna ukuze angcwatshe kulo ungathini nje na ukukhuluma ngomqondo ongenasisihla usho ukuthini empeleni na
can't you see the real sign
Elizabeth isibonakeliso sangempela nanga uJehova eba ngomunye wethu.
Jehovah God on earth as a fugitive. A pilgrim in the land that he created.
UJehova uNkulunkulu emhlabeni njengomhambuma esihamba ezweni alidalayo wenqatshwa futhi waphushwa futhi wahlekwa futhi wahlekwa usulu itshe lisikhubekiso kongakholwayo idwala lesinekiso udevele ezweni lezenkolo kodwa isibonakaliso saphakade kokholwayo uNkulunkulu nathi sibonakalise sikhulu
God made manifest. God presented.
Niyazibona na uNkulunkulu enziwe wabonakaliswa uNkulunkulu ezethula yena ezweni njengomhambuma wayengafika ngenye indlela kodwa wakhetha ukufika ngalendlela.
Listen to this. Don't miss it.
Lelani lokhu ningakugeje ngicabanga ukuthi uNkulunkulu wayenakho emqondweni wakhe kuyohahisa kumuntu kunjalo ekholweni.
It is appealing when our God becomes one of us.
Uyahahisa uma uNkulunkulu wethu eba ngomunye wethu kodwa kwaba yisitashi abangemesaba uNkulunkulu yisikhubekiso.
I'll give you the sign. A virgin shall conceive.
Ngizoninika isibonakaliso intombi yokhulelwa uEmmanuel uzoba nani uNkulunkulu wacabanga ukuthi bekuyohahisa izintwini ukuthi uNkulunkulu wethu uyoba ngomunye wethu ukuthi uyoziwelisa yena futhi abe uthuli lwethu ukuthi uyoba ulibo lwethu ulibo lomuntu umdali owenza izinto zonke kanti futhi kwagcwalisa iziprofetho abaprofethi ababesibonile
Thing, the word was made dust, flesh, and dwelt among us.
the Jehovah, the Word.
Futhi enye into izwi lenziwa uthuli inyama futhi laka phakathi kwethu uJehova izwi laba ngumuntu laba uthuli futhi lahlala jabanakele kange nathi isibonakaliso ezinguna phakathi sisoze saphela.
Oh, when we think of it.
Oh, uma sicabanga ngazo izibonakaliso zaphakade, izibonakaliso ezinkulu zaso, sonke izibonakaliso, uNkulunkulu eba ngomunye wethu. Kodwa ke futhi, ufanele abe yinzalo ka-Abrahama, u-Abrahama kusabala, waye yinzalo ka-Eva, u-Eva waye yinzalo yozifazane eyayizo limaza ikhanda lenyoka. Kodwa u-Abrahama, uma ningakubamba, waye nokukholwa kuNkulunkulu okwahlanganisa umoya kaNkulunkulu nenyama yomuntu. Ilapho ukukholwa kuza khona.
That's why he could be the Abraham, see, not all flesh, but the uniting of
Ilapho ayengaba yinzalo ka-Abraham, hayi yonke inyama, kodwa ukuhlanganiswa komoya nenyama ndawonye, uNkulunkulu ezenza yena, edwengula, ekhipha bonke ububi, engenisa ekuthobeleni inyama, uthuli aludalayo, futhi uhlala nawe njengongophathini.
Another thing.
Enye into, akazange angcolise noma aphikisane na noma yimiphi yemithetho yakhe. Angeke akwenze lokho.
So virgin, I'll give you a sign. Not a Titanic, not a UN, but I'll give you a sign of
Ngakho intombi, ngizoninika isibonakaliso, hayi Titanic, hayi UN, kodwa ngizoninikeza isibonakaliso sokuphepha, intombi yokhulelwa, futhi iyozala indodana, futhi ibizwe ngo-Emmanuel, lezo isibonakaliso, yebo.
You see in God's laws of redemption, as it was with Boaz and
Yebo imithethweni kaNkulunkulu yokuhlengwa njengoba kwabunjalo ngoBoaz noNaomi kwakufanele kube yisihlobo esiseduze somndeni futhi indlela kuphela umuntu ayengahlengwa ngayo uNkulunkulu kwakufanele abe yisihlobo somndeni esiseduze ngifile ukubone akaze abe yisihlobo esisondele ukuphelele kwabacebile kwabanamandla kodwa wazalelwa esitebeleni esongwe ngembeleko hayi kumuntu omdala kodwa emntwaneni wenguNkulunkulu phezu kokudaliweyo wakhetha kukwenza hayi ukufika kumuntu okhule ngokugcwele wafika ukuze akwazi ukuzwa imizwa yezingane ezincane wafika ukuze ahambe edlule ekulingweni kwebhungu netshitshi ukuze ahambe ukuthi wayengashikashikeka emishikashikeni nezingibe zikadeveli njengomuntu futhi enzele abantu indlela bayo yonke iminyaka bayo yonke iminyaka nabawo wonke amazinga abampofu abacebile bonke wabampofu ukuthi ngokuhlupheka kwakhe singaba abacebile nezindlalifa kanye naye embusweni.
A sign would be given.
Isibonakaliso sasizonikezwa eziwelisa yena ezenza yena ukuthile okwehlukile kunalokho ayeyikho. Manje isibonakaliso esikhulu ekhala njengengane edlala njengomfana eshikashikeka njengomuntu kodwa kwakunguNkulunkulu ephila zonke izigaba zempilo njengoba senza uyazi uNkulunkulu ukunikeza izibonakaliso eziningi ukuthi wayenguNkulunkulu wanikeza isibonakaliso ezweni lasemandulo ngaphambi kukazamcolo ukuthi wayenguNkulunkulu uNkulunkulu wokwahlulela wamenzisa abantu ngezinsuku zikaNowa futhi wantandisa abalungile emkhunjini isibonakaliso sokuthi wayelungile futhi ukwahlulela kwakuqinisile. Lezo isibonakaliso sokuthi sonke isoni esingaphendukile sizobhubha ekwahlulelweni ukuthi abalungileyo baya kusindiswa ngomusa kaNkulunkulu. Wanikeza esinye isibonakaliso esihlahlele sivuthayo kwakuyini ngenkathi ebambe umprofethi wakhe owayebaleka ngikuzwile ukukhala kwabantu bami futhi ngisikhumbulile isivumelwano sami. wanikeza esinye isibonakaliso lapho ukuthi wayenguNkulunkulu ogcine isivumelwano ukuthi wayekhumbule konke ekushilo sonke izithembiso ayesenzile. Wanikeze isibonakaliso esihlahlele sivuthayo futhi ngehlele ukubakhulula. Buka uNkulunkulu ezindleleni zakhe ezomsebenzi ngenkathi edala amazulu nomhlaba. Wabizela izingelosi ndawonye futhi wathi ase yonke indawo embhalweni lapho enza noma yini ikakhulu akusimina kodwa ubaba wami. Kodwa lapho sekufika ecebweni lokuhleka weza yedwa akekho waye naye uye kuphela owayengeza. Ingelosi yayingeke kwenze omunye umuntu obizwa ngendodana yakhe wayengeke kwenze omunye wayebize enye into intombi engcwele noma umama ongcwele noma ongcwele othile wayengeke kwenze. UNkulunkulu wadingeka eze futhi ngize ninike isibonakaliso. Intombi iyokhulelwa futhi ingane iyozalwa futhi izoba ngu-Emmanuel uNkulunkulu nathi. Isibonakaliso esikhulu uNkulunkulu kubantu bakhe, uNkulunkulu nabantu bakhe, uNkulunkulu uba ngabantu bakhe, uNkulunkulu nomuntu baba munye. Isibonakaliso isikhubekiso ezweni kodwa ithemba elibusisiwe kokholwayo. Isibonakaliso okuyokhulunywa kabi ngaso waye nesinye isikhathi afakazisa ngaso. Wafakazisa kuzamcolo ukuthi wayenguNkulunkulu wokwahlulela noNkulunkulu onomusa kulabo abagcina imiyalo yakhe. Wakhombisa isihlahlele sivuthayo ngesibonakaliso ukuthi uyosigcina sonke isithembiso asenza futhi olwandle olubomvu wakhombisa ukuthi uzokwenza indlela yelabo ababezama ukwenza okulungile futhi balandele umyalo wakhe. Kunendaba ukuthi yini oku kunqumayo uNkulunkulu wafakazisa olwandle olubomvu futhi wanikeza isibonakaliso ukuthi wayengaluvula ulwandle kukho konke ukulingwa uzoyenza indlela yokuphunyuka. Uthi umama akakukholwa, ubabayi akakukholwa, ibandla likukholwa, angikhathali ukuthi obani abangakukholwa. Uma ukukholwa uNkulunkulu uzoyenza indlela yokuphunyuka. Wanikeza isibonakaliso sokuthi wayezokwenza. Babesendleleni yabo beqonde ezweni lezithembiso lapho uNkulunkulu ayethembise khona futhi ulwandle olubomvu lwabavalela futhi bangena inkingeni. Abazanga ukuthi benzeni, uNkulunkulu wakhombisa ukuthi uzoyenza indlela yokuphunyuka kukho konke ukulingwa sonke isilingo. Awukwazi kuyeka ukubhema na, thatha uNkulunkulu kanye. Awukwazi kuyeka ukuqamba amanga, awukwazi kuyeka ukweba, awukwazi kuyeka ukuba nolaka na. Hamba noNkulunkulu kanye. Uma ungezwa ukuthi yana esontweni futhi awukwazi ukufika ndawo, hamba noNkulunkulu kanye. Thatha izithembiso sakhe, wafakazisa olwandle libomvu ukuthi uzoyenza indlela yokuphunyuka. UNkulunkulu unikeze izibonakaliso esiningi.
That night when he said to the shepherds, go down into Bethlehem.
Kalabo busuku lapho wayethe kubelusi bezimvu yedlelani eBethlehem ngokubanga lolu suku kuzelwe uKristu umsindisi. uKristu uNkulunkulu ogcotshiweyo kulolu suku uzalwa ngowesifazane uNkulunkulu. Hayi kumenza uNkulunkulu manje wavele nje waboleka isibeletho sowesifazane ngokufanayo njengoba eboleka lomzimba ukushumayela ivangeli kuwo. Ngokufanayo njengoba eboleka umzimba wakho ukwenza umsebenzi afune kuwenze ngawe ngoba usenguye uEmmanuel isibonakaliso uNkulunkulu nabantu bakhe. UNkulunkulu ehlala phakathi kwabantu bakhe esikhulu isibonakaliso singuna phakathi akusoze kwehluleka kuyohlala njalo kuyizibonakaliso. Ukhuluma ngalezi zibonakaliso kuthiwa ningalezi na. ngaphambi kokuthi uthole noma yisiphi esinye isibonakaliso isibonakaliso sokukhuluma ngolwimi isibonakaliso sokuprofetha isibonakaliso sanoma yini ngaphezulu kwemvelo uzofanele ubuyele emuva esibonakalisweni sasekuqaleni isibonakaliso saphakade nesingune yaphakade uthole ngokuqondile kwasekuqaleni nje futhi ngaphezulu kwaleso sisekelo okuyidwala kuyo yonke iminyaka futhi akukho lutho oluyoke kusithinte amasango asayitese ayomelana naso kodwa awayikusahlula thola leso sibonakaliso intombi yokhulelwa futhi izale indodana
and he told these shepherds here's how you'll find him he'll be in a manger in a barn
futhi watshela lababelusi bezimvu naku ukuthi nizomthola kanjani uzobe semkombeni enqolobaneni esongwe ngembeleko futhi lapho nimbuka kholwani ngokuba unguNkulunkulu phakathi kwethu
That sign wasn't only to the shepherds, but it was given to all the world.
Leso sibonakaliso kwakungesiso esabelusi bezimvu kuphela, kodwa sanikezwa lonke izwe ukumbuka futhi ubone ukuthi ungubani uNkulunkulu enathi uEmmanuel. Ngenkathi wayelapha emhlabeni wafakazisa ukuthi wayenguNkulunkulu wafakaziswa ukuthi uNkulunkulu wayekuye ngoba izibonakaliso zikaNkulunkulu zamlandela wathi uma ngingayenzi imisebenzi kababa wami khona ke ningangikholwa kodwa uma ngenze imisebenzi kababa wami uma ningangikholwa kholwani imisebenzi izibonakaliso uEmmanuel Mina no baba wami zimunye ubaba ungithumile futhi njengoba engithuma kanjalo nami ngiyalithuma ubaba wangithuma unami ukimi futhi yenze imisebenzi yakhe nguNkulunkulu enyameni Ngabe uLoti akazange akunambithe lokho ngaphambi kokubhujiswa na ngenkathi ebone uNkulunkulu ebonakaliswe enyameni edla inkonyane ephuza ubisi lenkomazi edla isinkwa esivele eziko futhi wama efulathele ithende ngomhlane wakhe futhi nesabizwana somuntu mina ngibona ukuthi uAbraham uyindlalifa yomhlaba mina ngamanye amazwi ngizomazisa khona wayengubani na khona ke wathi Abraham uphi umkakho uSara na kwamethuza uNkulunkulu ekufanekisweni ngaphambili kukaKristu wenziwa inyama
Said she's in the tent
behind you. Wathi usathendeni emva kwakho. USara wahleka futhi wathi uhlekeleni USara na. Ngathi uEmmanuel efika ngokwedlule ezibelethweni sesifazane esikundleli sokubonakala njengomzimba moya. Wathi njengoba kwakunjalo ezinsukwini zikaLoti kuyoba njalo kufikeni kwendodana yomuntu. Ngathi semhlabeni labo baphostoli baphuma nevangeli ukuthi ngisho izingelosi zabuka ngale ezibambelelweni zasesitezi zasezulwini imihube yasezulwini lenkazimulo ukubuka kulo Nina nibhala phansi umbhalo njengoba nginibona nibhala kuTimothe wokuqala isahluko sesithathu iverse leshumi nesithupha kuvunyiwe ukuthi inkulu imihlakalo yokukhonza ngokuba uNkulunkulu wabonakalisa enyameni wakholeka ezweni wabona izingelosi izingelosi zaphakama zabuka uNkulunkulu zake zavayizelisa izinduku zazo phambi kwakhe zimemeza ingcwele 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 ngenkathi wayehlezi lapho njengensika yomlilo ezinkazimulweni zasezulwini futhi lapho eba ngumuntu izingelosi ziyafika futhi zabuka ngaleyo kumbona uJehova enziwe inyama Impela kuvunyiwe ukuthi inkulu imfihlakalo yokukhonza ngizoninika isibonakaliso singuna phakade ngokuba uNkulunkulu wenziwa inyama phakathi kwethu wahlala enyameni uyoba isibonakaliso singuna phakade hayi kuphela kube lusi bezimvu ukuba babuke futhi bakholwe kodwa okwenu tabenakele lika Branham nokwalelizwe linonya ukukholwa ukuthi lokho nguNkulunkulu uNkulunkulu wanikeza leso sibonakaliso uJesu wathi njengoba ubaba ophilayo engithumile futhi ufika nami futhi waye kimi ngakho ngiyanithuma ubaba ophilayo uzofanele ahambe nani futhi abe kini izibonakaliso ezinguna phakade lezi zibonakaliso ziya kubalandela abakholwayo bekani ngiyakuba nani ngibe kini kuze kube sekupheleni kwezwe ngizoba nani ekupheleni kwezwe ngizoba lapho nani uthile njengoba ngishilo phambilini ufuna ukumenza umncane uNkulunkulu omfishane waye ngumuntu uNkulunkulu wayesebenzisa umuntu uNkulunkulu wayesebenzisa inyama leyo ayidalayo yena ukuze adale ngaye nokuletha ngaye amadodana amaningi usho umbhalo ngaleyo ndodana elalelayo ngendodana eyodwa bonke bawa ngendodana elalelayo bonke baya kuphila abakholwayo
A sign.
uNkulunkulu nathi isibonakaliso kwashiwo ukuthi siyoba yisibonakaliso wayekuthanda kakhulu kubhekisa kuye njengendodana yomuntu umuntu qobo lakhe umuntu nje angiyi lutho indodana engenze lutho ngokwayo kodwa uyise owaye kuye uEmmanuel uNkulunkulu ingane uNkulunkulu Jehova uNkulunkulu leyo ngane encane yakhala lowo kwakunguJehova
God living in a baby
Ngiyakubona na uNkulunkulu ehlala engeneni uNkulunkulu ephile ebhungwini hloboluni lwebhungu ayeyilo na wabeka isibonelo Ngikathi elahle nguyise wakhe nonina wakhe bacinga ukuba bamthole futhi bamthole tempelini wathini njengebhungu na anazi yini anazi ukuthi bekifanele ngibeko kukababa wami na izibonele emabhungwini namatshitshi Jogo mundu nabo bonke ubukhosi bezwe bunikelwe kuye yonke into ilele ngqoze izandleni zakhe ukuba abe ngomkhulu kunabo bonke abantu ocebe kunabo bonke abantu wayengatshela abantu ukuthi ikuphi inhlanzi eyayilohlavula imali emlonyeni wayo wayengaphampa amanzi amahle awedlula wonke emithonjeni futhi awaphendule abe yiwayini lokho kungaguqula noma yini afise kuyiguqula lokho kungathatha amabhiskidi amahlanu futhi wapha izinkulungwane ezinhlanu ngamandla ezandleni zakhe ukuba abe umuntu omkhulu kodwa nokho wakhetha ukuba mpofu wayengenalo ngisho ithuna ngenkathi esefile wadingeka liboleke uEmmanuel lokhu kuzoba yisibonakaliso
How does God come?
uNkulunkulu ufika kanjani na kwabampofu? uNkulunkulu usebenzana kanjani na uyoba yisibonakaliso ezingune phakade nabampofu abangafundile?
A sign said
Isibonakaliso kwasho umprofetikazi omkhulu uAna ngenkathi uSimeyoni ephakamise izandla zakhe ethempelini futhi ephethe lowo mncane ngembeleko uAna uthi yisibonakaliso okuyokhulunywa kabi ngaso ngokuwa kuka-Israyeli kodwa ukubuthana ndawonye futhi ukukhanya kwabezizwe Yini uNkulunkulu nathi hayi ekucebeni nokuqhosha kodwa ebumpofini wazalelwe ezitebeleni uNkulunkulu nathi Hlobo luni lwezinto azenza na bukani izinto zakhe azisho mbukeni ukuthi wathini ngokuba uNkulunkulu uqobo lwakhe wathi lo uyindodana yami ethandeka yizweni lo uyindodana yami ngithokozile ukuhlala kuyo yizweni wathi ngiyoba nani njalo kuze kube sekupheleni Wathumela abapostoli bakhe bashisa umhlaba ezinsukwini zabo njengoba uNkulunkulu emunye nomuntu babhaphathiza abantu egameni lalowo uNkulunkulu uJesu Kristu Abahlale eduze kakhulu naye waze wazibonakalisa ngabo ngezibonakaliso nezimangaliso neziphiwo zikamoya ngcwele uNkulunkulu nathi bashumayele ukuthi kwakukhona oyedwa oqinisile noNkulunkulu ophilayo umuntu wakhe zonke izinhlobo zemibhoshongo konkulunkulu abathathu noma bane noma unkulunkulu ababili kodwa kukhona unkulunkulu oyedwa lowo mlayezo wawuzovuselelwa osukwini lokugcina. Kungcono nigqoke ukucabanga kwenu manje, vulani izinhliziyo zenu, celani unkulunkulu alembulele lokhu engilungiselele ukukusho.
When he come, he fulfilled what the prophet said.
Ngekathi efika, wagcwalisa okwashiwo ngumprofethi, futhi lapho efika ezinsukwini zogcina ezimvuleni zakamuva zikaNkulunkulu, lapho imvula yokuqala neyakamuva iyothululwa, ufika ngayo impela nje indlela kwaprofethi ngayo ngaye. Kuya kuba ngukukhanya ngezikhathi zokuhlwa.
What was to happen? Emmanuel.
Yine izakwenza na uEmmanuel indodana efanayo ukukhanya kufanayo uNkulunkulu ofanayo ufikayo ukuzohlala enyameni nabantu bakhe ngosuku lePentecost uzoza ngendlela efanayo ezinsukwini zokugcina ngokuba kuya kuba ukukhanya kwakusihlwa.
What is it? There shall be a sign, an everlasting sign. God with us.
Kuyini na kuyoba khona isibonakaliso, isibonakaliso esinguna phakade, uNkulunkulu nathi, uNkulunkulu kithi, uNkulunkulu ngathi, umuntu noNkulunkulu baba munye. UJesu wafa ukuze asinikeze lokho kuphila kuyigugu esinqumweni sakhe emlayezweni wangesonto elidlule ngoba wanikela ngakho kwaba yisinqumo ukuthi angalethe amadodana amaningi kuNkulunkulu uEmmanuel nathi abantu bokukhanya kokusihlwa bekuyobaheha. Ngekathi uNkulunkulu enikeza isibonakaliso, lokhu kuzoba isibonakaliso, uNkulunkulu uzobe ehlala enyameni, wacabanga ukuthi lokho kwakungaheha abantu, wakwenza abaningi abamemukela, wabanika amandla ukuba babe amadodana kaNkulunkulu. Futhi bekufanele kuhehe abantu bokukhanya bokusihlwa, lapho lokho kukhanya kufanele kwakhombisa uNkulunkulu noKristu bamunye. UPetro wathi, nakwazeke kini ukuthi uNkulunkulu umenzile lo Jesu ofanayo enambethela kokubili iNkosi noKristu. Isibonakaliso okwakhulunywa kabi ngaso, kodwa izinkanyiso zakusihlwa zilapha. Njengomfundisi wevangeli ongasekho, ngenkathi umlayezo ePentekostali kuqala uqala ukuwa uDokotela Haywood ongasekho ngaphambi nje, yena ngiyacabanga akazange mhlawumbe ngenkathi wayekokwakhe kwedlula konke ngelinye ilanga, ngenkathi umoya wawumshayile wayeyimbongi ngaphandle komshumayeli, wathumela ipeni lakhe wayiloba. Kuyoba khona ukukhanya ngezikhathi zokuhlwa, indlela yenkazimulo impela niyoyivumana endleleni yamanzi ngokukhanya namuhla. Ningcwatshwe egameni likaJesu eliligugu, bancane nabadala, phendukani ezonweni zenu zonke, futhi umoya ongcwele impela uyongena phakathi ngokuba izinkanyiso zakusihlwa sezifikile. Kuyisiminya ukuthi uNkulunkulu noKristu bamunye. Izinkanyiso zakusihlwa, uma sihamba ekukhanyeni kokusihlwa, isibonakaliso sakusihlwa, khona-ke kwakuzoba ngukukhanya okufanayo nesibonakaliso esifanayo, isibonakaliso saphakade, khona-ke izibonakaliso ezifanayo zizolandela ukukhanya kokusihlwa. Niyakubona na? Niyakuqonda na? Lo ngumlayezo kulukhisimuzi, izinkanyiso zokusihlwa, izibonakaliso zikaMesiya ziphelekezela, ziphelekezela umlayezo, izinkanyiso zokusihlwa zilapha. Kukhulunywa kabi ngakho, bazokunqaba abafowenu, ubani owamenqabayo na abafowabo?
They love to see him perform the miracles.
Babethanda ukumbona yenza izimangaliso kodwa lapho kufika eCalvary babe kuphi bonke na lapho kufika kulowo mzuzu wobucayi lapho uNkulunkulu eqinisweni lakhe neBhayibheli lakhe lizofanele lenziwe libonakaliswe bakuphi na bahlehla Yoba khona isibonakaliso eniyonikwa sona futhi lezi zibonakaliso ziyakulandela imisebenzi engiyenzayo nani niyakuyenza nemikhulu kunaloni yakuyenza ngokuba ngiyakubaba wami kuyoba ngokukhanya ngesikhathi sakusihlwa Olo lusuku olumnyama esedlule kulo kodwa iminyaka engamashumi amane amafu kade ebuyele muva ngenguquko yokuqala yokuletha ngaphambili umlayezo ukuthi uNkulunkulu noKristu bamunye ukuthi uNkulunkulu wabonakalisa enyameni wakhetha ukuhlala enyameni yomuntu futhi namhlanje bamenza ukuthize ukuhleza esihlaleni sobukhosi bamenza ukuthize kwangaphambi komlando abanye babo ufuna ukumbuyisela emuva kwisazi zezimfihlo zokutabuka kwezinto abanye ufuna kumenza umprofeti kodwa mfowethu uNkulunkulu kuwe uNkulunkulu ebonakaliswe enyameni kanjani na babazi kanjani ukuthi wayenguNkulunkulu enyameni na wathi uma ngingenzi imisebenzi kababa wami khona-ke nginitshele okungalungile kepha uma ngenza imisebenzi kababa wami ikholweni futhi manje into efanayo umlayezo uvuselelwe futhi ezinsukwini zokugcina umlayezo wokuthi ungubani ukuthi uyini u-Imanueli ehlala kuwe ngemisebenzi efanayo naleyo ayenzayo ezibonakalisa yena ngawe zona kanye izinto ezifanayo azenzayo ukukhanya kwakusihla kukhulunywa kabi ngakho kuyindlela enzima kwasho ukuthile kumbuso semncane ocebile lokho inhliziyo yakhe ilambile ukuza kujesu futhi wathi rabi ngifanele ngezenjani ukuba ngibe nokuphila kuphakade na wathi gcina imiyalo wathi ngikwenzile lokho kusukela ebuntwaneni bami wathi khona-ke ufuna ukuphelela na wathi ngilandele kodwa wasuka wahamba edabukile wakubiza inani elikhulu kakhulu ukuba wayekade emnike imali futhi wakha isonto elikhulu kwenye indawo wazibeka ilungu wayezokwenza kalula aniboni ukuthi lokho kufanekiswe kanjani namhlanje phakathi kwabacebile na kwakukhona abanye hhayi abacebile kuphela kodwa abampofu abaningi babo bephuma emigodini yodaka ishelelayo nokunye nokunye benqaba ngenxa yokuthandwa abantu ngoba wayengathandwa ngabantu wayengu-Imanueli bathi lokho ukuxeka lowo ngudeveli kungukufunda umqondo lowo ngubhelizebhuli othisha bosuku amasonto abo amakhulu athi umpedo kodwa uNkulunkulu wathi kuyisibonakaliso saphakade isibonakaliso esikhulu isibonakaliso saso sonke isibonakaliso sokuthi uNkulunkulu nawe ngisho kuwe kuze kube sekupheleni kwezwe Nase isibonakaliso sakho esikhulu sedlula sonke isibonakaliso siyisibonakaliso sokuqala izenzo zeshumi nesishiyagalolunye labo bantu babefanele babuye futhi basiqonde leso sibonakaliso ngaphambi kokuba baze bemukele umoya ongcwele izenzo zeshumi nesishiyagalolunye ivesi lesihlanu Lokho ikhola elineBhayibheli futhi linomshumayeli okahle owayefakazisa ukuthi Jesu wayenguKristu lokho ngaphambi kokuba bangene kuwo nokubona isibonakaliso babefanele beze futhi baphinde babhapathizwe babekwe izandla futhi bemukele umoya ongcwele lelo iqiniso Kodwa ngesikhathi sokudla ukukhanya kulapha futhi kuyagxekwa kuhlekiswa ngakho kukhulunywa kwabi ngakho Umprofethi wathi kuyokhulunywa kabi ngakho isikhubekiso kwakhulunywa kabi ngakho kwahlekiswa ngakho kwakuxekwa u-Imanueli kithi enze intando yakhe ngathi
Oh today my pilgrim brother
Oh namhlanje mfowethu oyisihambi dadewethu sikholwe leso sibonakaliso buka emkhombeni wenhliziyo yakho futhi ubone ukuthi uyakwazi yini ukusho ngaphakathi kuwe ubone isibonakaliso abelusi bezimvu abasibona uNkulunkulu enyameni ehlala phakathi kwabampofu abadingayo abenqatshiwe bona ukuthi ungakuqonda uNkulunkulu enhliziyweni yakho uNkulunkulu phakathi lapha bekisisa futhi ubone uma ezibonakalisa yena uqobo ngokuyikho ebumnandini nasebubeleni njengoba enza eminyakeni embalwa edlule kwakukhona intombazane eyasuka yaya ekolishi futhi inenqwaba yoza kwabo lapho ibanga ungqeqe kakhulu ekufundisweni kwasezweni layo elidala eyayikade inakho njengomama ekhaya lasemaphandleni futhi ngelinye ilanga yanquma eminyakeni emibili kamuva ukuvakashela unina futhi yambhalela i-telegram futhi yamtshela ukuthi yayizofika ngesitimela esithize thize ukuba ayihlangabeze esiteshini kodwa-ke yafika nomunye ungqeqe omncane futhi yayisibe ngungqeqe qobo lwayo futhi yafika nomunye omunye owayethi akabe nolwazi lwezinto zomhlaba wezinsuku zesimoteni owazi konke itshitshana futhi ngenkathi selifike esiteshini lapho seliqale ukwehle esitimeleni labuka futhi nakho kubunina ebuka ngakho konke lokho kwakukuye ukubona ukuthi indodakazi yakhe yayikuphi futhi lapho intombazane eyayinayo umama yambona nobuso bakhe bonke bunezibazi nezandla zakhe zonke zishile futhi wayebukeke mubi kakhulu emdala futhi ebukeka esabeka
and the girl that was with the little Mary said to her wonder who that old wretched looking thing is
futhi intombazane yayino Mary omncane yathi kuye ngiyamangala ukuthi kubani leyo nto endala ebukeka ilusizi na futhi intombazane yayinamahloni ngonina yathi angazi ukuthi ungubani futhi unina lapho ebona indodakazi yakhe wagijima waya kuye futhi wayigaxa ngezingalo zakhe waqala ukuyanga yaphusha yamsusa yathi angikwazi unomuntu okungesuye ngoba yayingafuni ukuzihlanganisa nomuntu onjalo lowo omunye umuntu angamhleka futhi ahlekise ngaye
There happened to be a male conductor of the train standing by.
Kwenzeka kwaba khona indoda ukondakta wesitimela wayeme eceleni. Wathumela lowo wesifazane osemncane ngehlombe. Wathi, ngiyakudabukela wena ntelusizi. Ngiyalukhumbula udaba kahle kakhulu.
And the people gathered to hear what
futhi abantu babuthana ukuzwa okwakwenzekile futhi yena wakhiphela lengaphandle ngqo intombazane futhi wathi le ntombazanyana ngenkathi yayingenazo ezinyanga ezizithupha ubudala yayisembhedeni wayo mncane esitezi futhi unina wayo oyigugu owesifazane omuhle kunabo bonke ngake ngambona kusho ukondakta umdala wathi yindlu yokheleka ngenkathi unine wayo wayeneka izingubo kuthi omakhelwane bonke bagijima bememeza babeyibonile unina wayengayiqaphelanga kwakusekhosini ohlangothini lwendlu futhi amalangabi ayebambelele kahle futhi ayesesemoyeni futhi wathi abakwazanga ukubamba lowo mama ophiyazayo ingane yakhe yayisesitezi futhi wathi bonke babemeza awukwazi ukungena kulawo malangabi kodwa wadumela ishidi elalisesandleni sakhe ayelengisiwe phezulu futhi kwakuyishidi elimanzi futhi wazizongolozela ngalo futhi wajabula emalangabini nasesitezi engacabangi ngengozi yakhe uqobo Kodake ngenkathi efika lapho wayazi ukuthi wayengeke azisonge ngeshidi ukuba abuyele emuva kodwa ukusindisa ubuhle bendodakazi yakhe obabuzoyilandela wasonge ngale ngeshidi futhi wagijima wadabula emalangabini nobuso obungembesiwe nezandla nezingalo futhi ashisa inyama yasuka emzimbeni wakhe futhi ashobanisa izihlathi zakhe emathanjeni akhe futhi amonakalisa ashize izinwele zakhe ezisuka futhi konke kwaze kwafika emathanjeni omunwe awakhe
said she become ugly that you might become pretty
wathi uba mubi ukuze ube muhle walahlekelwa ubuhle bakhe walahlekelwa yikho konke ayinakho ukuze kusindise futhi bese ke uyama futhi uba namahloni ngalowo mama oyigugu na
brother
when I see God, the God of heaven.
Wethu lapho ngibona uNkulunkulu, uNkulunkulu wasezulwini, walahlekelwa isihlalo sakhe sobukhosi, ubuhle bakhe, nakho konke lokho ayeyikho, ukuba azalele phezulu kwenqwaba yomquba esongwe ngembeleko, ukuba kuhlekiswe ngezibonakaliso zakhe nezimangaliso zakhe, ukuba bizwe ngodeveli. Ifanele ngibe namahloni ngaye naqhabo mnumzane makuthi yizwe eliqhamile lenze lokho abafuna kukwenza kimi uyisibonakaliso sikhulu moya ongcwele kimi uyamemeza kungahle kungenze ngiziphathe ngokuhlekisayo futhi ngibe yindoda ehlanyayo ngalelizwe kodwa angikwazi ukumphika owangenzela kuningi kangaka. Wathatha indawo yami ekufeni, wathatha indawo yami eCalvary, wenze zonke lezi zinto, wazehlisa iphuma ezulwini, ephuma ezihlalweni zobukhosi ezimhlophe zamaparele, ukuze abe ngumuntu, ukuze anabithe ukuhlupheka kwami, ukuze adlule kulingweni kwami, okwazi ukuthi ungaba kanjani ningumlamuleli owuhlobo lukahle kimi, ukungihole nokungiqondise kuphilele kuphakade.
Through his poverty, I am made rich.
Futhi ekuhluphekweni kwakhe ngenziwe ngaceba ekufeli kwakhe nginikezwe ukuphila ukuphila kuphakade.
Don't deny him. Don't be ashamed of him. Don't be ashamed of him. But embrace.
Ungampiki ungabi namahloni ngaye, ungabi namahloni ngaye. Kodwa uyamsingathe bese uthi yebo Nkosi yami ethandekayo, ngiphe njengoba benza ngosuku lePentecost Nkosi, ngipha umoya ongcwele, uthululele enhlizweni yami. Angile ndaba ukuthi amaphungu namatshitshi athini, angile ndaba ukuthi izwe lithini, angibuki kukho, ngibuka kuwe.
What is it? Jordan Church? No, the super sign. Emmanuel. God with us.
Kwini na kujoyine sonte naqhabo isibonakalise sikhulu uEmmanuel uNkulunkulu nathi asikhuleke.
In the audience of the people this morning, is there some here that would like to say?
Ezijamelini zabantu kulokukusa ngabe bakhona lapha abangathanda ukuthi kimina nginamahloni ngempilo yami, anginamahloni ngaye, nginamahloni ngempilo yami. Ukunikela kuye owenziwa waba mubi futhi wadelelwa yizwe na umuntu wenhlupheko elujwayele uhlupho sonke zafihla ubuso bethu kuye kwasho umprofethi wadelelwa futhi wenqatshwa nokho zathi ijezisiwe yashaywa futhi yashaywa nguNkulunkulu nokho yalinyaza ngenxezi phambeko zethu futhi yachotshoza ngenxa yobubi bethu isijeziso sokujula kwethu sasiphezu kwayo futhi ngemivimbo yayo siphilisiwe. Ubungaba namahloni ngaye na uma unjalo woze ealtare futhi uphenduke esoneni sakho uma ungenamahloni ngaye futhi unamahloni ngempilo yakho oyethule kuye into embi kabi. Ube namahloni izikhathi eziningi phambi kukabasi, phambi komngane wakho wabesifazane, ngaphambi komngane wakho wesilisa, phambi kwentombi yakho noma isoka lakho kade unamahloni ngaye. UEmmanuel ehlala kuwe, phakamisani zenu futhi nithi uNkulunkulu ngithethelele ngokuba namahloni. Oh Nkosi uNkulunkulu wethu siyazithoba futhi ngomusa omkhulu, siyakucela ukuba wamukele ukuxolisa kwethu kulokhu kuza ngamaphutha ethu onke ngokuba thina sonke ngezinye izikhathi sinecala.
We are guilty for standing for truth.
Sinecala ngokumela iqiniso, sinecala lapho befuna ukusibiza ngegama elithile libi njengo umgingqi ongcwele noma into ethize embi enjengalo. Nokho ngezinye izikhathi siyahlehla njengoPetru futhi sizifudumeze qobo lwethu emlilweni wesitha, sithethelele Nkosi. Unyaka omusha uyasondela kithi kwangathi singaqala ngalole lihora futhi sibone isibonakaliso sikhulu sikaNkulunkulu phakathi kwethu. UNkulunkulu ephile kithi, ehlala kithi, enza impela ngendlela enza ngayo futhi izinkanyiso zakusihlwa zilapha. Sithethelele ngamaphutha ethu, thethelele izono zethu, futhi thina ngomusa omkhulu Nkosi, yemukela isipho sakho sikaKhisimusi, indodela kaNkulunkulu ukuba ihlale enyameni yethu, uthuli lwethu ukuba ihlale nathi, ingcwelisa indlela yayo ngegazi layo uqobo, futhi isinika isiqiniseko sokuphila kuphakade. Siyakubonga, ngiyakubonga Nkosi ngalesi sipho esimangalisayo esikhulu esivela kuNkulunkulu ngokuba yisipho isipho sikamoya ongcwele. Sonke sihlanganisiwe egameni leNkosi Jesu. Siyajabula ukusemukela.
We thank you because our church stands for
Siyakubonga ngoba ibandla lethu limele leso sibonakaliso ngoba isibonakaliso simele isifundiso sebandla. Thina simele sona, sona simele thina.
And it's known among the Christians throughout the world today of a poor.
Futhi siyaziwa phakathi kwamaKristu ezweni lonke namhlanje kwabampofu isigejane sabantu abangazilutho emgwaqeni nopheni eJeffersonville ukuthi uEmmanuel insika yomlilo evele ehlalo Jesu waseGalile umoya ongcwele ePentecost wenziwe wabonakaliswa yizo zonke izibonakaliso zika Emmanuel ezinkanyisweni zakusihlwa. Sibonga kakhulu Nkosi futhi kwangathi abanye bangazibona futhi basemukele ngokuba sikucela egameni likaJesu nangomusa wakhe nangomusa webandla. Amen.
I wish I had.
Ngifisa sengathi ngabe nginephimbo lomculo ukuba bengifanele ngibe nephimbo lomculo njengamanje bengingathanda ukunicilela ihubo lami ngilithandayo elabhalwa ngumngani wami igugu uWilliam Booth Clibborn
down from his glory
phansi vele enkazimulweni yakhe indaba ephila njalo uNkulunkulu wami nomsindisi wafika noJesu kwakuyigama lakhe wazalela emkhombeni kwabakhe uqobo eyisihambi uNkulunkulu wosizi izingembezi nobuhlungu obubulalayo.
Oh how I love him, how I adore him, my life, my sunshine.
Oh ngimthanda kangaka, ngimdumisa kangaka, impilo yami ukukhanya kwelanga kwami, owami oyikho konke kukho konke, umdali omkhulu waba ngumsindisi wami, nakho konke ukugcwala kukaNkulunkulu kuhlala kuye.
What condescension
ukuzehlisa kunje pho kusilethela ukuhlengwa ngenkathi phakathi nobusuku kungekho nelincuyi ithembe libonakalayo khona ke ukubanika kusafo lokho kwafika uNkulunkulu oligugu ophatheka ngomusa wabeka eceleni ubukhazikhazi bakhe ukukhothama emkhombeni isitebele esigcwele umquba ukuba azalwe kuwo ekhothama ukuba aqomise ukuzuza nokusindisa umphefumulo wami.
Oh, how I love him. How I adore him.
Oh, ngimthanda kangaka, ngimdumisa kangaka. Ukuphefumula kwami, ukukhanya kwelanga kwami, owami oyikho konke kukho konke. Umdala omkhulu waba ngumsindisi wami. Nakho konke ukugcwala kukaNkulunkulu kuhlala kuye.
And then he is in me.
Futhi konake ukimi nami ngikuye futhi kini ngalolo suku niyokwazi ukuthi ngikubaba ubaba ukimi nami ngikini nani nikimi uNkulunkulu Emmanuel unathi kwakuyilowo Emmanuel uGeorge Wright ambone hlezi phansi lapho khona manje lele lapho efa ngikathi odokotela abane bemedlulile. Owilo Emmanuel lapho wayefanele aboleke isibeletho, lapho wayefanele aboleke ithuna, waboleka amehlo ami wathi hamba utshele umfowethu George isho kanje Nkosi uzomba ithuna lalabo bashumayeli nezinto ezihlekayo. Kwakuyilowo Emmanuel kwakunguye ofanayo mayelana nezilwane zincane ngelinye ilanga emahlathini.
It's the same one about Margie Morgan sitting there. Oh, the rest.
Kwakunguye fanayo mayelana nomagimokeni ehlezi lapho bonke kwakunguye fanayo owaboleka amandla engqondo imizwa yomzimba ukuba azethule yena ezweni namhlanje ngawe ngenkathi izinkanyiso zakusihla zikhanya uNkulunkulu abe nomusa mngani. Ngithathe isikhathi senu esikhulu kakhulu, asikuzame sinikeze indlela. Oh, ngimthanda kangaka, bangaki abalaziyo na? Oh, ngimthanda kangaka, ngidumisa kangaka, impilo yami ukukhanya kwelanga kwami. Owamoyikho konke kukho konke umdali omkhulu waba ngumsindisi wami nakho konke kugcwala kukaNkulunkulu kuhlala kuye. Sagangaga ukuphefumula kwami ukukhanya kwelanga kwami owamoyikho konke kukho konke umdalo omkhulu waba ngumsendese wami nakho konke kugcwala kukaNkulunkulu kuhlala kuye.
Now's the time for him to show his grace. A mother brings a little baby here with leukemia.
Manje yisikhathi sakhe ukukhombisa umusa wakhe. Umama ulethe ingane encane lapha ineleukemia umdlavuza wegazi, umdlavuza emthanjeni yayo yegazi. Lobo bubi enganeni na Nkulunkulu, nali iphimbo lami, khuluma izwi futhi kuzoba njalo. Ngokuba Nkosi wathi yisho kule ntaba nqukuleka ungangabazi, kuzoba njalo. Egameni likaJesu Kristu indodana kaNkulunkulu, ngiyamlahla lo develi obizwa ngeleukemia umdlavuza wegazi. Isifo somzimba walengane sizosuka, sifanele siyiyeke egameni likaJesu Kristu. Kwangathi kunganjalo. Ukukhanya kwelanga kwami owamoyikho konke kukho konke umdalo omkhulu waba ngumsindisi wami nakho konke kugcwala kukaNkulunkulu kuhlala kuye. Ngimthanda kangaka, ngikwazi nje ukulidedela, ngifuna uku njengoJakobe bambelela kulo. Dumisa ukuphefumula kwami ukukhanya kwelanga kwami owamoyikho konke kukho konke. Lokhu kuyakuba yisibonakaliso. Umdali omkhulu waba ngumsindisi wami nakho konke kugcwala kukaNkulunkulu kuhlala kuye. Akamangalisi na, anizizwa nje ukuthi mkonzeni na, kumoya nje mkonzeni nje, vele uzikhohlwe manje ungabi namahloni umoya ongcwele lapha lowo ngumoya ongcwele ngoba umnene nje ngendlela engeyakho qobo. Umdalo mkhulu wabangomsindisi wami nako konke kugcwala kukankulunkulu ohlala kuye. Nakho lapho ukhona ukuzehlisa kunjepho
bringing up redemption. This shall be a sign.
Kya kuba isibonakaliso ngenkathi phakathi nobusuku kungekho nelincwithemba elibonakalayo uNkulunkulu oligugu ophatheka ngomusa
wabecabanga
ngalokho akwenza ekhothama ukubaqomise ukuzuza nokusindisa umphefumulo wami. Basiphakamise izandla zethu lapho silicula ongimthanda kangaka ngimdumisa kangaka ukuphefumula kwami ukukhanya kwelanga kwami owami oyikho konke kukho konke umdalo mkhulu wabangomsendese wami nakho konke kugcwala kukankulunkulu kohlala kuye.
Lord, we'll never be able to understand the riches.
Oh, siyasisoze sakwazi ukuqonda izingcebo ukugcwala komoya wakho size simbone ngalolo suku lapho eyofika khona. Singahle kuba silele othulini, ngingahle ngidingeke ngibuyele othulini lasekuqaleni, kodwa lokho angeke kungikhathaze nakancane. Ngiyazi ukuthi uyobiza futhi ngiyophendula futhi ngiyombona njengoba enjalo lo mzimba onokubola uyoguqulwa futhi wenziwe ufane nomzimba wakhe oqobo wenkazimulo ngamandla angazihlelela ngawo konke phansi kwakhe.
I will ever be grateful to you for
ngiyohlala njalo ngikubonga ngesipho sikakhisimuzi sikaKristu enhliziyweni yami ukwazi ukuthi nguKristu ofanayo ngoba wenza into efanayo ungenza ngizizwe futhi ngenze njengoba enze kuqaleni encekwini yakhe. Ngiyabonga ngebandla ezweni lonke jikelele ukunqoba sekivele ngimiselwe ngaphambili futhi ngabizwa futhi ngabekwa uphawu futhi ngacotshelwa lowo mzimba.
I find them in Asia, Africa.
Ngibathola e-Asia, e-Africa, e-Roma, yonke indawo, e-Indiana, kutabulezweni e-Africa, yonke indawo emhlabeni jikelele. Ngithola ukuthi ibandla liyanqoba, owaziyo ukuthi ufikile enyameni.
And you said that every spirit in your Bible, you said every spirit that does not confess this,
futhi washo ukuthi wonke umoya ephephelini lakho wathi wonke umoya ongakuvumi lokhu ngumoya ongalungile umphika uKristu, wonke umoya ongafakazi into efanayo ukuthi uKristu ungenile enyameni yethu ngumoya womphika uKristu.
Father God, help me to
to jerk those firebrands out.
Baba Nkulunkulu ngisize ukuhlwitha lezo zinkuni ngaleya. Ngiyababona Nkosi ngaleya. Ngibona abanochoko emasangweni. Bukale ndiya ngaleya ethanje esangweni lezo zinto ezizihluphekelayo zihuquzele emhlabathini. Kungekho zinyawo. Ngibona labo abafana abamnyama abancane abazihluphekelayo ngaleya Afrika. Izandla zabo ezincane ezifinyelela phezulu.
Oh God, send me, Lord.
Oh, nkulunkulu ngithume Nkosi ngelosi mayize nelahle lomlilo livuthe emphefumulweni wami Nkosi futhi likhipha wonke amanyela nobuvila ukuthi ngingahamba njengokhuni lukaNkulunkulu ukuludonse emlilweni lezo ezisesigayigayeni sobumnyama. Busisa ibandla lami elincane Nkosi. Oh, ngiyawubona umzila wemvithi yesaha encane ezansi lapha futhi ngibona abantu abayigugu abantu beshayela bedlula bengene ezimotweni zabo bebahleka ngoba baphakamise izandla zabo bedumisa uNkulunkulu. Kodwa kolunye usuku uJesu uzofika futhi zonke izinto zizolungiswa. Angeke sibe namahloni Nkosi, sizohlangana noPawulu wakudala futhi sithi angile mahloni ngevangeli likaJesu Kristu ngokuba lingamandla kaNkulunkulu ensindisweni ekuphileni okuphakade kubo bonke abakholwayo.
Help us to live that way, Father.
Sisize siphile ngaleyo ndlela Baba, siyakudumisa manje emoyeni ezindaweni zasezulwini. Siyakubonga ngalokhu kuvakasha kulokhu kusa egameni likaJesu. Amen. Kanye nje futhi nizokwenza na. Oh, ngimthanda kanga. Kanga kange. Kosi Jesu egameni lika Jesu. Owa moyikho konke kukho konke umdali omkhulu wabangumsendezi wami nakho konke okugcwala kukaNkulunkulu kohlala
just want more of him, don't you, though?
Ufuna nje ukuningi kwakhe awakufuni dona lowo ngodadewethu udadewethu enyameni. Oh God,
my daughter-in-law,
umalokazana wakwami bafuna kuningi kukaNkulunkulu. Umfowethu Grace Mlee uyeza ufuna kuningi kukaNkulunkulu. Ngonko kwami,
that's it. Brother Woods.
Yiloko ke mfowethu Wood uyeza, umfowethu Collins umshumayeli Methodist umkakhe abanye. Kwabango umsindisi wami. Lokhu imisebenzi kamoya ongcwele ibiza yena uQobo. Ohlala ngithanda kanga. Vele kuveza ngendlela yakho manje. Ngimdumisa kanga. Ukuphefumula kwami, ukukhanya kwelanga kwami. Owamoyikho konke kukho konke. Umdalo mkhulu wabangumsendisi wami nakho konke okugcwala kukaNkulunkulu kohlala kuye.
Lord, Lord, here they are, the sheep of your pasture.
Nkosi, Nkosi, nazi lapha izivu zedlelo lakho. Zondle Nkosi ngomoya wakho.
They are giving themselves to you, Lord. They are consecrating their lives to thee.
Bayazinikela qobo lwabo kuwe Nkosi, bahlukanisela izimpilo zabo kuwe, bamile ngoba abanawo amahloni ngevangeli likaJesu Kristu. Siyazi ukuthi ulapha insika yomlilo enkulu, uKristu umoya ongcwele. Dumisa ukuphefumula kwami ukukhanya kwelanga kwami owamoya kho konke kukho konke umdalo mkhulu waba ngumsindisi wami nako konke ukugcwala kukaNkulunkulu ohlala kuye.
Just speak in your own words now. That's the Holy Spirit that brought you here.
Khulumani nje ngamazwi enu qobo manje, lowo ngumoya ongcwele onilethe lapha. Mtsheleni nje ukuthi niyamthanda umoya ongcwele ofanayo owabavusa ngePentecost. Nimile lapha nikhala, nikhala izinyembezi nijabula. Umdalo mkhulu waba ngumsindisi wami. Nako konke kugcwala kukaNkulunkulu kohlala kuye. Ngaphandle kokuncikaza inyama nekazi into yakhe ngalincane kuye. Wathatha isimo somuntu wembula icebo lakhe lifihliwe. Oh, imfihlakalo emangalisayo, umhlatshelo waseKhalvari. Futhi manje ngiyazi wena uyilowo mkhulu. Nginguye. Oge. Oh, Nkulunkulu. Ngimthobisa kangaka. Ukuphefumula kwami, ukukhanya kwelanga kwami. Oh, amoyi kho konke kukho konke. Umdalo mkhulu waba ngumsindisi wami. Nakho konke kugcwala kukaNkulunkulu kohlala.
That won't let me go. Love that grips my heart beyond anything.
uthando olungeke lungivumele ngihambe uthando olubamba ngqi inhliziyo yami ngale kwanoma yini ubumnandi bobukhona bukamoya ongcwele ngenkathi ibandla lakhe lisamile lizungeze i-altare lidumisa libuka emkhombeni libone into efanayo izazi ezayibona uNkulunkulu enziwe inyama waba ngumsindisi wami nakho konke ukugcwala kukaNkulunkulu kohlala kuye.
If there's anything wrong in your life, confess it now in the presence of the Holy Spirit. While quietly.
Ngabe khona into engalungile empilweni yakho ivume manje bukhoneni buka moya ongcwele ngenkathi kusathulekile buka enhliziyweni yakho ubone ukuthi ukhona yini umkhombe lapho ongamela ukugxekwa ekuvumeni kwakho ukuthi unguNkulunkulu. Konke ukugcwala kukaNkulunkulu kohlala kuye. Amakhanda enu kotheme manje nikela nje umkhuleko qobo lwakho lona ngumoya ongcwele awubuzwa ubumnene nobubele bomoya kaNkulunkulu ubumnandi ukuphila ukuhlala esikhele side na lapho kukhona izilimi ziyophela lapho kukhona iziprofethe siyokwehluleka lapho kukhona ulwazi luyokwehluleka kepha uma sekufika uthando lumi phakade.
Love suffers long, it boasteth not itself, it is not puffed up.
Uthando luyabekezela isikhathi eside aluzidumisi lona aluzigukhumezi aluziphathi kabi ngokungafanele kepha luyasithoba lwenza kube mnandi kithi lufaka ubumnandi emphefumulweni wakho. Asikhuleke manje ngamunye ngendlela yakho qobo ubonge uNkulunkulu ngalokho akwenzile.
Oh Lord, in the sweetness of this song, expressing by the keys, not an uncertain sound, but a sound that means to us that God is God. You are God who is. As the Lord has expressed it, we are God who is expressed it. Now you are expressed it, God. We 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 are expressed it.
Together, Lord, we stand as your sheep. The sheep.
Ndawonye Nkosi, simile njengezimvu zakho, izimvu zedlelo lakho. Siyakuthanda lokhu kudla, kuyilungele imiphefumulo yethu. Futhi siyazi ukuthi uNkulunkulu uhlala nathi. Siyazi ukuthi uNkulunkulu wathululelwa kuKristu, noKristu wathululelwa ebandleni. Futhi lapha simile namuhla lapho zonke izinhlobo zezinkolo nazo zonke izinhlobo zamahlelo nezigaba zonke izinhlobo zezinkolelo kodwa lokho izwi lizikhulumela lona uNkulunkulu ebonakalisiwe.
The super sign.
Isibonakalise esikhulu ukuthi uNkulunkulu usabonakalise enyameni yabantu bakhe yenza izibonakalise ezifanayo nezimangaliso ebonakala ngesimo sefu insinga ehlala phakathi kwethu ehlukanisa izinhliziyo zethu ebikezela izinto ezizayo ephulukisa ukugula kwethu esenza siboshelwe kakhulu ezulwini size sisangane size senze izinto ezixakile kubantwana bezwe bama kanjani futhi bahleke futhi becabanga ukuthi siyahlanya njengoba benza ePentecost bethi abadakiwe yini bonke labana. Kodwa ho ngimthanda kangaka. Ngimthobisa kangaka. Ukuphefumula kwami ukukhanya kwelanga kwami. Owa moyi kokonke kukhokonke. Umdalo omkhulu. Wabango msendese wami nakho konke ukugcwala kukaNkulunkulu ohlala kuye. Ngabe niyazi phakamisa izandla zenu manje ukwethembisa ukukholwa kwenu kuNkulunkulu, izifungo zenu kuNkulunkulu, ukwethembeka kwenu nobuqiniso kuNkulunkulu. Isonto siliphumile na. Thina manje Nkosi siyazethula kuwe emva kwalesi sibusiso sokubonakaliswa kubukhona bakho. Sazi ukuthi uNkulunkulu usabonakaliswa enyameni yethu, waba uthuli lwethu, waba ulibo lwethu, waziwelisa yena esuka kuNkulunkulu eba ngumuntu ukuthi umuntu angahlala kuye. Futhi sikuzwile kulokhu kubusa emimoyeni yethu, sibona imisebenzi yakho nokubonakalisa kwakho, siyakuthanda, sizenzela isifungo kabusha kuwe. Ukukuhlonipha, ukukuthanda nokwenza konke esaziyo ukuthi sikwenze kanjani, lokho okuzothokozisa ukuphila izimpilo ezizofana namaKristu, lokho obekungeke kulethe ihlazo, kodwa kuzoba yisibusiso egameni elingcwele lakho elikhulu. Lokhu siyakwenza Nkosi njengabantwana bakho, egameni lika Jesu Kristu, amen.
I want to ask you something before you take your seat.
Ngifuna ukulibuza ukuthile ngaphambi kokuba nihlale sihlaleni senu. Senake ndayizwa into emnandi kangaka na. Ubumnandi bukamoya ongcwele. Akekho osho izwi. Ukusukuma nje ngokuzenzekelayo uza ngaphambili. Inkazimulo kaNkulunkulu, niyabona? Kade ngikhuleka futhi ngidadishe izinsuku ezimbili ngalokhu ngaphezu kwalokho kusukela ngesonto elidlule noma ngelidlule ya ngesonto ukuthi leso sibonakalise sikhulu ukuthi uNkulunkulu wathi ngizobanika isibonakaliso, ngizoba senyameni yabo, ngizoba njengabo, bazoba njengami. Wathi izingelosi zabuka ngaphesheya, noma wathi izingelosi zathi kubelusi bezimvu, bekani emkhombeni nizobona ukuthi ngiqonde ukuthini. Leso sibonakaliso sasingesona esezingelosi kuphela, kwakungesona esabelusi bezimvu kuphela, esezwe ukubona nokukholwa ukuthi uNkulunkulu uhlala enyameni. Futhi ngokunikela kwaleyo nyama wangcwelisa inyama yethu ukuze ahlale ngaphakathi kithi. Nkulunkulu kuwe, Kristu kuwe, bheka ngiyoba nani njalo kuze kube sekupheleli kwezwe. Ningakukhohlwa lokhu, kugcineni ezinhliziyweni zenu. Ngithole ezinye izipho ezinhle kakhulu zikakhisimuzi, ikamera yebhayisikopo nezinye izinto eziningi, izibhamu nezinto leyo abantu abangithandayo bangipha yona. Ngikuthakasela kanjani lokho, kodwa wo lokhu kuphile kuphakade, isiqiniseko esibuzisiwe sokuthi uKristu uhlala kithi, ukuthi ukugcwala kwakhe kuhlala kithi, kusenza sisukume siziphathe ngokohlukile.
Because you, when you do that,
ngoba wena uma wenza lokho uba ngumhambuma ezintweni zomhlaba, uba yisihambi, uzibala njengofile ezintweni zezwe, futhi uphila empilweni entsha. Manje usungowezizwe ezweni, ungowezizwe ngoba ukuvumile ngokucacile ngezenzo zakho ukuthi kukhona umuzi omakhe nomenzi wawo nguNkulunkulu, niyabona. futhi awuselende abana lezi zinto zezwe kodwa singabantu ababheke ezulwini abafune lowo muzi omakhe nomenzu kaNkulunkulu siyinzalo ka-Abrahama ngoba sikholiwe yinkosi uJesu Kristu futhi sifile ezintweni zezwe futhi sivusiwe futhi ekuvukeni kokufana naye ukuhamba njengoba u-Abrahama enza sifune umuzi ozayo sithathe izwi likaNkulunkulu sibiza konke okunye okuphambene ukubungaza izingelosi ekhaya lethu njengoba u-Abrahama enza izithunywa zikaNkulunkulu ezaletha umyilayezo Isikhathi esinje sivuma ukuthi asisafuni lutho olwezwe sifuna yena futhi yena yedwa ungumsindisi wethu njengoba nihamba nisuka kulesi sakhiwo namhlanje kuseni hambani naye ningalokothi nikushiye yibani mnandi emphefuleni wenu zonke izinsuku zokuphila kwenu uNkulunkulu anibusise manje njengoba niya ezihlalweni zenu nabantwana unezipho zabo uNkulunkulu anibusise Ngabe kuzokhulekelwa na basize bandlule lapha dadhe kuzokhulekwa inkosi uNkulunkulu mayize nomusa kulomfo wethu khipha umoya wokudakwa kuye inkosi kwangathi angadakwa yiwayini elisha likaNkulunkulu egameni likaJesu Kristu amen
Isn't this just heavenly?
Akusiko nje okwasezulwini lokhu na bangaki okuzwayo lokho lokhu nje umnandi nje na akekho waziyo ukuthi athini angazi ukuthi ngithini njengingi ngiswela amazwi angazi ukuthi ngithini umoya wakhe nje uyangena nje Niyabonga yini na nibanga mawudlu futhi ijubali lapha ukuba liniholele ekudleni kwewundlu ukudla kwezimvu lokhu ukudla kwezimvu umuntu akayikuphila ngesinkwa sodwa kodwa ngalo lonke izwi eliphuma emlokweni kaNkulunkulu imimoya yethu ihlala kulokho Ngiyacabanga manje ngizobona umngani wami olungile ummeli Robinson uma nje nizolinda esakhiweni isikhathi eside ngokwenele ngize ngikwazi ukushintsha izingubo zami ngibuye ngoba ngijulukile. Mfowethu Neville uzoqhubeka nenkonzo manje yezipho zabantwana inkosi kubusise. Njalo culani phansi vele enkazimulweni yakhe uma nenze lokho khumbulani esikholelwa kuye konke ukugcwala kukaNkulunkulu kuhlala kuye uNkulunkulu anibusise mfowethu Neville ya uma ufuna mina ngikwenze mfowethu Neville ungicelile ukuthi ngizobuya yini kulobu busuku futhi ukuzoshumayela futhi kulobu busuku ngiyakuzwana ukuthatha inkonzo yakhe kepha ngilapha yilokho engikuzele lapha kulungile ngizobuya kulobu busuku inkosi thanda ngikhulume enkonzweni